abasajja baagamba nti okujjako okufa kwe kuli twawukanya. Naye ffe tugamba bwe tuti okufa tekujja kutwawukanya, tulina okusisinkana mu kibuga Yerusaalemi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ezo endagaano z'abasitaani twaziganya okuva luli. Okufa tekugenda kutwawukanya, wabula obulamu bugenda kutugatta tufuuke omuntu omu. Oyo nga ye Mukama waffe Yesu, kubanga yagamba atakuŋŋanyizaamu naye y'oyo asaansaanya era ye mulabe we. Kale bwe bagamba nti okufa kwawukanya abantu, bulamu yagamba nze mbakuŋŋaanya mu kibuga Yerusaalemi awali ekuŋŋaanira eddene ly'abamalayika n'abatukuvu ba Katonda, nga bwe kiri mu Ebulaniya 12:22. Era bwe kityo bwe kiri mu bufumbo bwo obw'omwoyo bwe twafumbirwa Mukama waffe Yesu. Yesu yeebazibwe, tetwagala kufa kutwawukanya, twagala ye bulamu atugatte. Ne mu bufumbo buno obw'omubiri tokigambanga munno nti okufa kwe kuli twawukanya. Omugambo obulamu butugattenga mu kibuga Yerusaalemi tusigalenga tujja sisinkanayo. Yesu yeebazibwe nnyo. Twebaza Katonda atwongedde akaseera era n'amasannyalaze gaatuwadde ag'omwoyo nti go tegavaako, era obuzindalo bwaffe kati bukola. Yesu yeebazibwe. Abaawumeme baabaggyeeko agaabwe agakatonda ge yateeka ku mwoyo gwange n'ogugwo kwegali, era kati tutyoninze tugenda mu maaso. Mukama tumuddize ekitiibwa n'ettendo. Kubanga akazindaalo kano kaba kuba nkeetaagisa masannyalaze kati okwogera. Tubadde tugenda sisinkana obuzibu naye amasannyalaze gali ku mwoyo gwaffe okusobozesa obuzindaalo bw'omubiri okukola. Yesu yeebazibwe. Twagala kutandika mu kigambo kyaffe eky'amagezi ng'enkola eya bulijjo nga batulindako, nga tulindako kubanga waliyo ate ebitali mufe okulikoodinga. Ffe tulina obwongo okulikoodinga byonna, naye ku lw'abalala tukozesa ebyuma ebyo ate meseji zaffe ez'olugendo lw'eggulu lwetulimu, era tuzaagala mu recording newankubadde era nezino nazo ez'ekigambo eky'amagezi. Twagala tutandike n'ekigambo eky'amagezi ekirimu eky'okusaba. Jjukira nakugambako mu biro biri nti ekitabo ekyo ogenda kuba kiwaguze okidividingemu emirundi esatu. Jjukira buli lunaku tuba n'essaala ey'enjawulo erubeerako, era olunaku olwo tusoma ku ssaala eyo gye tuba tusabye ku lunaku olwo. Twagamba tujja kuba n'essaala ey'okwenenyeza Omwoyo Mutukuvu ku lunaku luli olwokubiri, ne tugezaako okumwenenyeza n'okumwandiza dde mwakole mu ffe emirimu egy'ettendero egy'enjawulo, nga tumuwa ekifo mu mitima gyaffe ne mu magezi gaffe ne mu mirimu gyaffe ne mu famire era n'ekkanisa yonna awamu. Ebyo bibeera ku lunaku olw'okubiri. Ku lunaku olw'okusatu tuba tugenze mu ssaala ey'olutalo. Bwe tumala okwaniriza Omwoyo Mutukuvu atukulemberamu mu ntalo ez'omwoyo, kubanga tetwanagambirina musaayi wabula n'abaamasaza abafugira mu kizikiza eky'ensi eno. Kale ku lunaku olw'okusatu tuba mu ssaala eyo olutalo, Omwoyo Mutukuvu ng'atukwasaganyiza wamu n'abamalayika abatukuvu okulabika nga ate batuyitira mu nsi ey'omwoyo okulwanagana n'abaamasaza abo. Ffe nga nno tuli wano ku beesi okuduumira nga tumaze okuba nga tuteekako ebyokulwanisa byonna ebiraga nga tugwanidde okuduumira olutalo olwo nga bwe kiri nti enjiri mu bigere erina okuba nga gyeri nga tulina amazima mu kiwato nga tutaddeko ekyomu kifuba eky'obutuukirivu nga tukutte engabo ey'okukkiriza nga tukutte ekitala eky'ekigambo kya Katonda era nga ku mutwe gwaffe tulinako sapulo ey'obulokozi omwoyo omutukuvu. Yesu yebazibwe. Kale ku lunaku olwokusatu tujja kuba nga twongera okumunyonnyoka ebikwatagana n'essaala y'olutalo n'engeri omwoyo omutukuvu gy'atukwasaganyamu mu ggulu wano ne ku nsi okutuyambako mu lutalo olwo. Ku lunaku olwokuna tutera okubeera mu ssaala eyo okuweebwa. Yesu yebazibwe nnyo. Era tujja mmanyanga engeri gye tusabamu ne tuweebwa. Awo mu kaseera ako mwe tumanyira lwaki tusaba kitaffe mu linnya erya Yesu. Era lwaki tugattamu omutukuvu ate olwa tuleetere. Nga tetukyasaba Yesu mu linnya lya Yesu. Wabula nga tusaba nti kitaffe mu linnya erya Yesu. Lunaku luno olwokutaano tuba twenenyeza Mukama waffe Yesu. Essaala era ekomawo ey'okwenenyeza Mukama waffe Yesu. Lwaki tumwenenyeza? Oyo maama ow'obutonde bwonna era nga twava mu ye n'ekirala nti era naye mwegayirizi eri kitaffe nga bwe tugenda okumulabako kaakana lunaku olw'essande tukomawo n'essaala zonna naye nga tutandika n'okwenenyeza kitaffe. Yesu yeebazibwe. Era bye tutera okwogera ku ssande naddala ku ssaala ku bikwatagana n'essaala bijja kuba mu kusoma engeri gye twenenyeza kitaffe n'engeri gye tumwanirizaamu. Bwe bityo mu bufunze ebyafunzibwa mu Matayo essula ey'omukaaga onyoola omwenda paka olw'ekkumi n'ennya ne mu Luka kkumi n'emu. Essaala bw'atyo Mukama waffe bwe yali agifunzizza. Mu mitendera egyo etaano gye mmwe nagambidde ofune ekitabo kyo okigabanyeemu emirundi egyo etaano kubanga buli lunaku tujja somerangako ng'essaala ebeera ku lunaku olwo. Yesu yeebazibwe. Kakitegeeza bw'oba wateekamu amabanga gakuyamba nti kino nkiwandiika wano ne kino nkiwandiika wano ekitabo kyo omanya bumanya nti kirimu peegi bwe ziti n'ogidividinga by 5. Yesu yeebazibwe. Buli omu n'omanya nti afunako peegi bwe ziti ne bwe ziti. Yesu yeebazibwe. Kansubire kitegeerekese bulungi ekyo. Olwayo tugenda kuba tutunuulirako mu kigambo kino eky'amagezi lwaki twenenyeza Mukama waffe Yesu. Yesu yeebazibwe nnyo. Mukama waffe ayogerwako mbalumya essula eno ey'omunaana okutandika n'olunyiriri olw'amakumi asatu paka ku lwasatu mu ennya. Yesu yeebazibwe. Lwaki twagala okuzza Katonda abeere ku lwaffe? Singa tuzza nga bwe twawulidde Omwoyo Omutukuvu ne tukomyawo Mukama waffe Yesu ku saidi yaffe era ne tukomyawo ne kitaffe, ani anayinza okubeera omulabe waffe? Yesu yeebazibwe. Kivula kitugwanidde okuddamu okutegeera ensobi ze tuzze tubasobya ne tusobola okubeenenyeza ne badda ku saidi yaffe ne tulyoka twebuuza nti omulabe waffe y'ani? Tubadde n'abalabe bangi era bw'otunuulira mu mulembe guno ng'ekkanisa tuli mu lutalo olw'amaanyi ddala. Tulumbiddwa nnyo nnyini naye ekitulumbisizza kubanga katonda afetali ku lwaffe kati egwanga la Isirayiri buli katonda bwe yalirekangawo lyalaba ebizibu bingi naye katonda bwe yaddanga ku saidi yaabwe mu butuufu baabeeranga bawanguzi mu ntalo zonna Yesu yeebazibwe nnyo naffe nga twagala okusooka tuze mukama waffe Yesu afune yeekaalu mu mitima gyaffe kubanga ayogera ng'agamba nti ali ku mitima gyaffe akonkona okusinziira ku bikolerwa essuula ey'okusatu onyola 20 agamba nze ndi ku mitima gyammwe ekonkona muggule wannyingire tusobole okufuna ddina ffenna tulye ffenna aba ayagala mugabane naye mu kigambo mu kutegeera naye kisinga okunyiiza kwe bulijjo tumuggulirawo ebizimbe bino ne tumugamba mukama tukuguliddewo ennyumba yo gyange oyingire sebimu kweyo lwaki twetaaga okumwenenyeza tumwetaaga munda yaffe era naye agamba abadde ku mitima bulijjo ng'akonkona naye nga ffe mu mulembe guno tuzimba ebizimbe byonna mu ngeri zonna okutuukira ddala ku bizimbe ebyendabirwamu ne tubiyita ekkanisa ye era ne tumuyingiza omwo ne tumugamba nti ennyumba yo yino tugikuguliddewo mukama ojja oyingire naye naye ng'agamba bannange nze ndi ku mitima gyammwe muggule emitima gyammwe nze nsobole okuyingira ffe nga tumugamba nedda tukuguliddeyo ebizimbe ebirungi Yesu agamba mu Matayo 24 onya olusooka paka olwokusatu ndi tewali jjinja nimwe lisigala ku kizimbe kubanga yali asuubizza okumenya yazimbe ennaku essatu era ng'ekkanisa yagikyusa okugiteeka mu ffe naye ate ffe tumulaga nti ebizimbe ennyumba ye Yesu yeebazibwe so tuyaayaana mu kiseera kino kyonna nga tumusaba akomewo mu nnyumba ye kubanga ffe ekkanisa gyagenda okudda okunona agitwale mu bwakabaka obwo mu ggulu nga talina bbala newankubadde olufunyiro Yesu yeebazibwe twagala tumuzze ku saidi yaffe wabula ku saidi yaffe alina ekifo kyasaba nti ali ku mitima gyaffe akola ki akonkona ng'ayagala ayingire olwo nno tutandika okuteesa naye ebyawandikwa bingi tubisoma tulina Balumi essuula eyasooka onyowe 18 nga lugamba nti kale nno mujje tuteese ffembi naye ate jjukira entebe ey'okuteesa kwe eri mu mutima gwo ayagala kujja atuule naawe mu mutima gwo musobole okuteesa mwenna Yesu yeebazibwe nnyo so n'olw'ensonga eyo tutwala eddaala eryo ery'okwenenya nga tumwaniriza mu mitima gyaffe asobole okubeera ku saidi yaffe omulabe waffe tulyoke twebuuze nti y'ani
But you could ask yourself a question, you had nowhere to space. Enemies were attacking you more and searching you more. You are the one dreaming when those are chasing you. You dream falling in the toilet. You dream funny dreams. So he, the great one, is not within you.
We
open buildings for him in the entire world. And we tell him, come enter your house, Lord.
Call
us in Isaiah 66, verse 1. Heaven is his throne, and the earth is his footstool. What house can we build for him? Now, if he will please, the house is built for himself. For he is the one who molds the body. And he says, I want to be within you. Let's see Romans 8. Romans 8, verse 31.
Ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda era atuwolereza
Praise Jesus. That will be the enemy. If Christ Jesus is for our sake,
and
is on the right hand of God interceding for us, let me tell you, we pray every day. And we pray in all prayer of being given
and of
warfare, which we understand the more, in the way of our needs. Praise Jesus. But remember, just as we show you the Holy Spirit,
he
intercedes before us to God. The Holy Spirit intercedes for us towards Jesus. And Jesus welcomes us. When he welcomes us, and he speaks for us before the Father, he tells them his children. His children need this and that. Praise Jesus so much. Now the truth is this. There are things in the church we never knew. And sometimes we ask, why should we repent towards Jesus? And we don't know that we can never speak with the Father. But through the name of Jesus, it is to say, Jesus is there interceding for us unto the Father. Now when we connect with the Holy Spirit, and he leads us, take us to Jesus, they connect together and they sit in reasoning with the Father, as it was in Genesis.
But
you remember
Genesis
1:26, and the Father speaks with the Word, and that is the Son, together with the Holy Spirit, tells them, let's create man in our image and in our likeness. And you remember, after man was the one existing, the Father said, Genesis chapter 2, verses 18, it's not good for man to be alone. Now he was sick with the Word, our Master Jesus, together with the Holy Spirit. If we dare connect with the Holy Spirit, and we connect with the Master Jesus,
they see,
just as they were in the beginning and they begin to reason. And when they reason out, all things have to be done in the shortest time. And they come to pass. But we never first understood those words. And we never knew why it was written in John. In John 14. Pray to the Father in my name. The Spirit will get from what is of the Father. What is of the Father is what is, and will give to you. Praise Jesus. Now Christ is right there. Every day he's trying to intercede for us. But seeing on what the Spirit sends to him, what he sends to him.
Now,
if we never connected with the Holy Spirit, we cannot send Christ words of life and words which are meaningful. Praise Jesus so much. Truly, Christ connects with the Holy Spirit and they get to reason with the Father. And in the same way, in Genesis 11,
when
Father spoke with his word, the Lord Jesus, together with the Holy Spirit, he told them, the evil men of the Tower of Babel are determined to do their work. Now let's go confuse their tongues. The Bible shows that they confuse their tongues. But we discovered it. But the Holy Spirit is the one who confused those tongues.
For
he restored them in Acts chapter 2. And we proved that when they sit in a meeting, after, when we said our prayers,
them,
the Holy Spirit will fulfill those words. Like this in Psalms 104, verse
30.
That he sends his Spirit and they are created. It means those we intervene in them when we pass through prayer. But the Holy Spirit connects us to the Master Jesus, and Jesus connects us to the Father. Praise Jesus so much.
It
requires of us to prepare for the Lord Jesus, that he can be on our side, that
he
can be prayer of warfare,
and
he sent angels like Abaddon, angels of war, fire,
ne malayika w'enjegere w'ekitala gwetumanyi nga
Michael
era be bamala okuteesa n'ekiragiro ne kifuluma mu ggulu
ne
babasindika okulabika nga bakola emirimu
naye
bwe tutasooka kutegeera bigambo
ebyo
bwetwalowooza nga bwe twagalira bwe tusabirawo nga bwe twagadde embeera
zaffe
tetwasooka kutegeera nti waliwo ebibeera
biteesebwako
mutera okuwulira mu kubikulirwa ly'essuula ey'okuna nti essaala z'abatukuvu ne ziyimusibwa okugenda eri
Katonda
ziterekebwawo ani abeera nazo era zeditingibwa okumala kaseera
What moment?
Singo mumtukuvu aba yatukulembedde mu wano.
The Holy Spirit has led us here.
Zige ndo tukeri mukama afa Yesu.
By the time they reach Jesus.
Mubwangu dalazi aba. Nterevu nyu.
They are very right prayers.
Agenda nayo sindikeri kitafu.
Baba
ina zidda mukutemya kwali.
Have to answer them in the twinkle of an eye.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Nebwe tuzikola feka feka.
When we make them ourselves.
Zitwa alibwa akadde atokubanga bazitunulamu.
Time to sit within them and edit.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kulitiza bulungi.
Listen properly.
Atugendeyo ko mukubikulibwa olabe.
Let's go in Revelations and you see.
Kubikulibwa nya.
Revelations 4.
Tulaba lwaki tulina okwenyeza mukama waffe Yesu.
We see why if you repent the Lord Jesus.
Ate n'okumwaniriza afune ekifo ffe.
And welcome him have a place within us.
Urandise n'olusooka.
Kubikula essuula ey'okuna n'olunyiri olusi.
Atugende ku lw'omukaaga.
Kubikula essuula ey'okuna n'olunyiri lwa mukaaga.
Revelations 4 verse 6.
Ne mu maaso g'entebe ng'ennyanja ey'endabirwamu efaanana ng'ennyanja efaanana nga kulusitalo ne wakati w'entebe n'okwetoola entebe ebiramu bina ebijjudde amaaso mu bwenyi n'ennyuma n'ekiramu eky'olubereberye kyali kifaanana ng'empologoma n'ekiramu ekyokubiri ng'ennyana n'ekiramu ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu n'ekiramu ekyokuna kyalina ekifaananyi kyali kifaanana ng'empungu ebuuka n'ebiramu ebina nga birina buli kimu ebiwawaatiro bina bijjudde amaaso enjuyi zonna ne munda so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro nga byogera nti mutukuvu mutukuvu mutukuvu
atugende mu ssuula ey'omunaana onyo olusooka
akubikula essuula ya munaana n'olunyiri olusooka
bwe
yabembula akabonero ak'omusanvu ne waba akasirikiro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa ne ndaba malayika musanvu abayimira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe musanvu ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyetolozo ekyotedezo ekya zaabu n'aweebwa obubaane bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali maaso g'entebe n'omukka ogw'obubaane ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda malayika n'atwala ekyotezo n'akijjuza omuliro ogw'omu kyoto n'akisuula ku nsi ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano
Yesu yebazibwe
amiini
essaala bwe tuba tugisaba
wabwe
beemaze okwetengebwa omwoyo mutukuvu nga yatukulembeddemu ebeegenda direct ku kyoto ekyo ekyoto ekyo ekiri mu masekati
g'abakerubi
nekiyitawo essaala neeba ng'etwalibwa eri mukama waffe
Yesu
bwe mala otuuka mukama waffe
Yesu
neeba ng'esisinkana
kitaffe
wabula batuma malayika abaagenda okugiddamu nga bayita mwoyo
omutukuvukitegeeza
nti singa tuba tumaze okukwatagana omwoyo omutukuvu
wane
mukama waffe Yesu okusaba kwaffe kwanguwa nnyo okuddibwamu era tetwandiruddengawo nga bwe tulaba
bulijjo
osaba essaala mu butuufu n'ebeera eyo ebbanga Yesu yeebazibwe kwegamba n'ebeerera awo nga jjukira singa osaba ku lulwo ggwe
essaala
ewa balina okujja editinga
bakibuulire
bakyegendereze
to look analytically at it.
Kugamba kitwala obudde.
It takes time.
Oba yagala otegeera ku kigambo
ekyo. If you want to understand of that word, look in Revelation 6. And you see this verse 11.
Kubikola esula y'omukaaga n'olunyiri olw'ekkumi n'olumu. Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru. Kubikola esula y'omukaaga n'olunyiri lwa mwenda. Bwe yabembula akabonero ak'okutaano, ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina. Ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti, olituusaawa Mukama omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusaayi gwaffe kw'abo abatuula ku nsi? Ne baweebwa buli muntu ebyambalo ebyeru, ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono, okutuusa abaddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera, abagenda okuttibwa nga nabo bwe battibwa. Bwe yabempula akabonero ak'omukaaga,
nti abatukuvu newankubadde bano baali mu ggulu baakola essaala, ti Mukama mu kaseera
kano
lwaki tubonereza abo abali ku nsi
abatutta?
Naye essaala yaabwe yalabikawo nga balina okugyeditingamu, ne babagamba nedda, mulindeeko, waliwo ebiro n'ebiseera ebya buli
kintu,
ne babagamba basooke bawummuleko balinde kubanga muffe baali basabira
okubonyaabonyezebwa.
Mwalimu ate twali tukyalina okulondebwamu, ekyo kyekyogerwako batukuvu era ababeera ku
nsi,
nti singa osaba ku lulwo n'ogamba kasitanteredde
sibasenda,
Mukama ajja kubanziramu mu kaseera. Oyinza okuba osaba esaala nga ntuufu
naye
ngeri mbiro ebikyamu, ne bagyeditinga ne bagisindika mu maaso ne bakulinda akaseera nga kajja keetooloola, kakati gwe omanyi saala ogisaba ebagikkiriza bagizeemu ninga bagyekinze ne bagisindika emyaka ebiri mu
maaso,
kakati obuzibu oyinza ogirabeeyo nga emyaka nga kumi
gisiriwo,
kati ate omwoyo kyatuyamba ne Mukama waffe Yesu,
nti
singa oba baba balina kukuwa by'osabira mu biro ebituufu nga bw'olaba Elayija ajja n'abagamba mu kiseera ekituufu
nti
enkuba tegenda kutonya emyaka esatu
n'ekituufu,
kitandikirawo awo nnyini
awo.
Naye ekizibu kye twasinga
nti
abeegayirizi baffe ababiri
bano,
Omwoyo Mutukuvu ne Mukama waffe
Yesu,
bamala okutuvaako ne batabeera ku
lwaffe.
Esaala zaffe ziyinza okuba nga tuzisaba nga ntuufu
naye nga ziri mu biro ebi, nga ziri
mu biro ebiki? Ebikyamu.
Naye ng'ekigenda okuba nga kituyamba ku mulundi guno, bwe tusooka okubaaniriza ku sayidi yaffe, kigenda kutuyamba nnyo. Kugenda kuba tusaba essaala nga ziri mu biro ebituufu mu biseera ebituufu. Byebiseera by'owulira nti bw'osinganya omuntu muleba ali kukundi asabiriza n'omugamba tambula
ogenze,
n'omugamba saawa zino fedha yo sirina naye ate kituuka otambula
ogenze.
Yesu yebaze. Kyetutategeera nti lwaki ne bannabbi ab'edda bo baayogeranga ekigambo kimu bibiri ekintu kiraawo, kubanga obuwe bwa Mukama yabeeranga nabo, tebaakolanga bintu ng'okwagala era tebaakolanga mbu luno olw'okuba alina okukkiriza, okukkiriza babeera nako naye nga bamaze kuwulira kigambo kyakatonda kigambo kya Katonda ge Mukama waffe
Yesu,
tekyabayambanga nnyo nga boogera
bwogezi.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye ffe tusaba ebintu bingi naye ng'omwe mutukuba yina sooka
n'abyedirisa
analwana nabyagezi
and he tries to make a proper prayer
agenda n'okitunamu ng'essaala ya mu maaso,
and as he looks at it he sees the prayer is overhead,
atajja kujja kugamba
ntikubuulire
essaala gye wasabye jjo ya myaka esatu
mu maaso,
oyinza n'okugwirawo,
you can even become mad at a time,
kwegamba ogwa n'ova embulokozi
n'ogamukamabackslide and he say Lord,
so nga ate waliwo era ekirungi ennyo ennyo
nnyo
kyeweetaga mu kaseera
kuwetaga moment
But you had not been revealed of it.
Even
the Lord was not together with you in your prayer. But right when we saw the word of repenting to Jesus, you don't want to speak more words anymore. And they have not brought importance. Praise Jesus. But we want words. The more there will be many,
and
they benefit much. The Bible says,
in
James chapter 5, verse 13 to down, that the prayer of a righteous man avails much. It means if those words are many and within them they are understanding, there is the counsel of God,
it
still avail much and many more things. Praise Jesus. I think you know why Moses things happened right in the moment. He goes back to God and tells him, now this time you go and get dust and you spit in the face. I'm going to create those nuts happened. They're going to spite people upon the Egypt.
Yes, praise Jesus.
Praise Jesus.
Now, what happened? The Spirit was
upon them, and the word of God was closed ears. And they went to pray a prayer. And it's the exact. What we never question
sometimes.
I have to be like Elijah.
Then you know,
I have to be like Moses.
I
have to be like Paul.
What
be like Paul? What made him that is what?
Yes,
praise Jesus.
What
to be like Elisha? He reached his
dream
and tells him, make a way and a pass. You think he wasn't hearing?
He had the spirit.
He spoke things in their seasons.
And the Spirit
already sent angels to do that work. But you are commanding in the wrong seasons. And the one going to fulfill, don't know him.
Pray
Jesus in the name of Jesus. You don't know even the Father in the name of Jesus. You send your spirit to be fulfilled.
But
you say Jesus in the name of Jesus. You get your hand to give me. It's not sure
that
give me, O Lord. Instead of saying, Lord, I know Father, that all things are yours.
Please
to hand them to the Son.
Going
in the name of Jesus.
For
what is Jesus of Jesus?
And
I pray you send your spirit.
Oh,
the Lord Jesus, you spoke.
Let
your spirit get from what you are. Let your spirit of Lord get from what I'm asking right
for
now. For using it in life and serving you.
Yes, we
praise
Jesus.
Praise Jesus, the name of Jesus. Things are not right. The Spirit first gets to edit them first.
Now, like when
give you something, even when you edit it, doesn't come out.
When he ate
the same and he failed, he goes back to Isaiah 26:16. He says, I've seen no meaning in all his prayers.
Let us cast
them aside, they're meaningless.
Yes, we
praise Jesus. But we need our Master Jesus. We need to repent towards him. And we ask him to accept to get back within our hearts.
For
on the other time, we've been opening buildings that we come to reside within
them.
Yet he says upon our hearts is knocking. Like we have heard in Romans 8:34, he said this.
Balumi esule yomunana n'olunyiri olwasatu mu ennya lugamba bwe luti
Romans 8:34.
Ani alibasalira omusango? Kristo Yesu eyafa oba okusinga eyazuukira ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda era atuwolereza. Ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala? Nga bwe kyawandiikibwa nti tutibwa obudde okuziba okutulanga ggwe. Twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa, naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala.
Yesu yebazibwa. Tuwangudde ku bw'oyo
eyatwagala.
Bw'abeera ku lwaffe nga tukikakasa kati gy'ali tukwatagana
naye.
Mu mitima gyaffe mwali okuyita mu bigambo bye
yatugamba.
Kubanga yayogera n'agamba.
Mu
Yokaana 15:7 yagamba bw'ati.
Yokaana esula 15 n'olunyiriri olw'omusanvu. Lugamba bwe luti.
John 15:7.
Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabe nga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga.
Yesu yeebazibwa.
Ye
ayagala ekintu kimu.
He wants one thing.
Okubeera nga tuli mu ye.
That we abide within him.
Ebigambo bye bikakasa nga naffe tuli mu ye.
And what proof that we are within him.
Era nga naye ali mu ffe.
And that he within us.
Awo ntandika okwogera gy'ali.
Begin to speak towards him.
Kati omwo omutukuvu ali kyakuyamba
okujjukiza
ebigambo bye yatugamba. Kubanga bw'otunuulira Yokaana 14 agamba nti alitusomesa byonna omwo omutukuvu bw'alijja alitusomesa byonna era alitujjukiza Yesu bye yatugamba. Kati ye abeera muli okutujjukiza
nti
temumanyi muli Yesu n'ebigambo bye biri mu mmwe,
kati
tusabe agenda kutukkiriza. Yesu yeebazibwa. Kati emitendera gino egy'okwaniriza Kristo nga tuyita mu
kumwenenyeza
gigenda tuyamba nnyo ng'ekkanisa ya Kristo okuddizibwa ddala
obuggya,
obutaddamu kumala ssaala zaffe
nnyingi
so nga temulimu wadde
omugasi.
Yesu yeebazibwa. Yatugamba mu Matayo 10
Matayo esula ya 10 n'olunyiriri lwa 32. Kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu, nange ndimwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Naye yenna alineegaanira mu maaso g'abantu, nange ndimweganira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu.
Yesu yeebazibwa. Ono bulijjo alina otwanjula eri
kitaffe.
Yesu yeebazibwa. Akube kusaba kumu ebyo bye twetaaga. Ekigambo ekyo nti musabenga mu linnya
lyange
kye kitegeeza emirimu gyonna gy'akola. Kye kitegeeza okutwanjula mu buli nsonga. Yesu yeebazibwa. Oba ogenze mu kusaba kwa lutalo, omwoyo alina okukulemberamu n'olwoku olabika eri Kristo, Kristo n'akulabisa eri
kitaffe
n'akwanjula
nti
omwana wo wuuno asaba, wabula tusaba buli kyasaba
okiddemu,
osindike bamalayika batuukirize ekigambo
ekyo.
Yesu yeebazibwa.
Naye
kati tabu w'eri,
emitendera
gino ffe twali tumanyi bumanya nti osabira mu linnya lya Yesu kyekyo.
Ekintu ekyo
musumba oyinza okuba aliyo kitegeera otya? Oyinza okuba aliyo kitegeera otya? Okusabira mu linnya lya Yesu
kitegeeza
banaki. Yesu yeebazibwa.
Banaki
si buli kintu.
Not everything.
Yesu yatugamba.
Yes, Jesus told us.
Nti we mubeera mu nze.
You abide in me.
N'ebigambo byange nga biri mu mmwe.
Awo kati buli
kye musabire mu linnya lyange buli kintu kikoleki?
Pray within my name and it will be done.
Lwaki tusabira mu linnya
lye? Why do we pray within his name?
Kubanga erinnya lya Yesu.
For the name of Jesus.
Kugamba lye lirimu ebiri mu ggulu n'ebiri mu
nsi. Within it are things in heavens and earth.
Byonna biri mu ye.
That is all are within him.
Byamuweebwa kitaffe.
It was given him by the Father.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Era nga tulina katulinganga gwe nannyini bintu.
It's like you possess things.
Mbisabira mu linnya lyange.
I pray them in whose name?
Singa olekawo abasigire nga bamalayika bo.
If you live here like your angels or trustees.
N'obasigira ebintu kakati bwe nzijja nga nzo kinona.
Now when I come for those things.
Ngamba mu linnya lyange.
I say in his name.
Eri abamalayika.
Of the angels.
Oba eri abatukuvu.
Or of the saints.
Kitaffe yasiima.
The Father was pleased. All things handed into the Son. It means when we ask, we pray in His name, for they are His.
Yes, we have
praise Jesus.
Yagamba what Matayo.
He said this in Matthew
28:18. Yesu najja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi.
Obuyinza bwonna.
All authority.
Mu ggulu ne ku nsi.
In heaven and earth.
Bwamuweebwa.
It was given him.
Ani yamuwa?
Who gave it to him?
Ye kitaffe.
It's the Father.
Tewali kati kwenafuna.
There is nothing you can get.
Nga kiri mu mazima gaakyo.
It's in its truthfulness.
Nga tukijje mu linnya. Tukisabye mu linnya lya Yesu.
Ask it in the name of Jesus.
Ate ye yakugambye.
And he told you.
Mu linnya lye bw'oba wakusabiramu.
If you pray in his name.
Olina okuba n'ebigambo bye
mu ye. You must have his words within you.
Kati bw'osaba nga tulina mu bigambo bye.
When you pray without his words.
N'ofuna ekintu
ekyo. And you get that thing.
Obaliwo okuba mu babbi ba Satani.
You're counted to be among the thieves, the devils.
Nga muli banyazi.
And robbers.
Mukutte ebintu bya Yesu.
You're grabbed to try to steal them and share among themselves. You know why the devil is called a thief?
For what is
heaven and earth, there is nothing of his. But he grabbed them. He stole them.
Yes, he was.
Praise Jesus.
That's
what we're going to understand it more. Jesus, we don't just speak it.
Bible
says that it's known in all creations, in the heavens and earth, even under the earth. All of them know it, that all things are within his hands. And the Father was pleased to hand them all to him. Now it means what?
Jesus
has been on our side. And he speaks with the Father, it would have been more. For he owns them. When he tells him, Father, this child be given of my things. The Father does
it receive.
Yet they are of him. And he tells him, Father, this child, let him be given of my things.
They wanted a car,
but it's a small thing within me.
Those
down under my toys, the dream below. Let it be given for using in life. Those flats. This child will be given. You think the Father can reduce when he knows he's handed them to him? See how we make ourselves meet things. Jesus, the name of Jesus. Because you stole this thing. Father, in the name of Jesus.
And
why did you pray through the name? You know why you pray through it. But now Christ has mastered us.
Well, we
just use the name. It's an a using thing.
He
speaks in Colossians. Colossians 1.
These
are some of the things I'm winding up with. We shall be adding on. We shall know how we shall pray. And the reason why.
Colossians 1 from
verse 12.
Nga bwe mwawebwa kitaffe, nga mwebaza kitaffe, eyatusaanyiza ffe omugabo gw'obusika obw'abatukuvu mu musana, eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza, n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa, mwe tubeerera n'okununulwa kwe kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye w'ebitonde byonna, kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi. Ebirabika n'ebitalabika. Oba nga ntebe za bwakabaka, oba bwami, oba kufuga, oba masaza. Ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku lulwe. Naye ye w'olubereberye mu byonna, era ebintu byonna bibeerawo mu ye.
Ebintu byonna bibeerawo mu ye.
They hold within him.
Ekitusabisa mu linnya lya Yesu.
Pray the name of Jesus.
Kubanga ebintu byonna biri mu oyo.
All things hold within him.
Singa kanisa tulina obwangu.
Church would have had
witness. Njagala akamoto kane kankabya amazima.
A car, it makes me cry tears.
Nga kali mu mukama wange.
It is my master.
Nga tukwatagana na mpulira w'omutima.
And we connect, I open my heart to him.
Agabugambi tata.
He says, Father,
uyo mwana wa mwimu moto kuyo
eri mikono ya washitani yenyewe ya the devil. Let it be given.
Uyo mubi ya jibba.
That is a thief stone.
Ebyo byange.
Those are mine.
agamba Daudi,
he tells David,
gendo obajeke ebintu,
go take all your possessions.
Daudi yamubuza namugamba,
David inquired and told him, should I pursue them? I'll get my
gendo siya.
He told him, go, they are robbers, you're going to meet them.
Angwe yeko kusuzi ene sebi.
Let me tell you, to make the world
live,
we can cause them
to
leave all our things and get poor. And they even fear to drive a car again. And there is
an
fire. And they run out of the car. All these are robbers, if they knew what is called praying in the name of Jesus. What does that mean?
That
everything is in him.
The
devil has just stolen them.
He not
understood that secret.
We
began to be delivered.
You know, deliverance
service. Deliverance service so much.
If
we tell you the importance of his name, why do we pray through it?
It's
the reason why we move not to repent towards Christ. That he have mercy on us. For most of the things we never know them ourselves.
We thought
we just speak of the name which is above all names in heaven. However, after we know that's the name, let's proceed on. Why it's greater? Because what is in heaven and earth there within him. Let's give an example. If I buy the entire Zana or Kampala, whose name shouts there? For everywhere you pass, it's your name shouting. That is the soft
robot.
And when you want to put your shop there, you go speak with the man. For within him there are things in heaven and earth.
All
creation know his name sounds everywhere. He is the owner. What? I don't know how church understood this. Church, how did you understand that? You understood the name to be used.
It's
not a name to be used just.
It's
a name of a possessor.
Yes, he was with you.
Praise Jesus.
Amen.
That is why
he's
called the Lord of Lords.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
Let's proceed on.
Na tulimba Kolosai esule soka n'olunyiri 17.
Colossians 1:17.
Na ye w'olubereberye mu byonna. Era ebintu byonna bibeerawo mu ye. Era oyo gwe mutwe gw'omubiri ye kanisa. Oyo lwe lubereberye omubereberye w'omubafu. Ye alyoka abeere ow'olubereberye mu byonna. Kubanga Kitaffe yasiima okutuukirira kwonna okubeeranga mu ye. N'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye. Bwe yamala okuleeta emirembe olw'omusayi gw'omusaalaba gwe. Mu ye okutabaganyisa oba eby'oku nsi. Oba eby'omu ggulu.
Nti ebiri mu nsi ne mu ggulu biri mwoyo. Kye tuva tusabira mu linnya lya Yesu. Yesu
yeebazibwe.
Era bwe tunaamanya obukulu bwe.
Ne
tumwaniriza eri obulamu
bwaffe.
Ne tumukkiriza okuba tukulemberamu. Yesu yeebazibwe. Tewali kigenda tulema kufuna. Kubanga ebibeera mwoyo
n'annyini
abigaanira.
We never knew if he knew. Would have gone.
We are following the
Lord. Who has them?
The
wizards are the ones who are with the world. Are they theirs?
Pastor,
and he told him, bow to me, I'll give you the world, for it was given me. For the people you gave it to them, they handed it to me. We must have understood who owns them. Why do we pray that name? That name is going to be empowered.
Amen.
And you reach a village, you speak it. Everyone with a demon will fall down.
Yes,
someone's
passing
Jesus, even people with demons look at him like that and they pass each other.
naye wali ng'abatume bakyali nga balitegeera bulungi nga w'olyogerera emizimu buli agulina niwe oba
tomusonzeemu
nga likyalimu amaanyi g'okumanya naye kati oyogera gwomanyi bwomanyira ennya obutawulimanya temuli mumaanyi
gaalibayibuli
egamba alina okumanya ayogera
buyinza
buli bwolimanya
ennyo
ifaamu amaanyi
mangi kuba
oba olimanyi nti yenannyini
wanoempita
ate n'emizimu gikimanyi
bayibuli
egamba
mu Yakobo
essula eno eyokubiri nti ogamba nti olina
okukkiriza
naye n'emizimu gikikkirizanezikankana era zikkiriza katonda nti
gyali
nezikkirira owogerera n'oyogera ne katonda
gw'oyogerako
w'omwogererako
wenaye
omanyi lwaki tugigoba mu makanisa
gamba
ne yesu gw'oyogera gwe
tomutegeera
gw'olabira mu mmotoka ne
muyombayesu
tumumanyi alimu
ebirimugulebirigamba
abasajja yesu tumumanyi ne pawulo mwebaani oli bamumanyi
naye
n'omwogerako
ng'ebamutegeera
era bamulengera ne bagamba omwana wa katonda oze tuzikirire ng'ebiro
tebinatuuka
tusindika kale nno mumbisi bambi bamumanyi n'okusinga abaana
b'abantu
singa tunaageza nituzuula ekintu
ekyo
anti omanyi tunaatera osoma kristo
mutufutugenda
funa amaanyi mangi mu mulembe guno ogendaaye tugenda ganoonya ku nsozi
wagaana
tugenda gafuna okuyita mu
kumanya
yesu yeebaziwe akatundutundu kwekyo tulabika nga leero
tukikomezaawotujja
kuddamu ku lunaku luli
olwokusomera
ekintu
kyekim
yesu yebazibwe amanya n'eddoboozi omutume
lonadhopewamu
ne musumba
bosa
tubaagala nnyo mu linnya lya yesu
oyinza
okuddamu n'obuuza ku neighbor
wo
nga weetegeka tugenda mu lugendo
lw'eggulu
tukuuta etopiki empya mugambe mu kitabo kyo kyusa kati tugenzemu wano tulina ebitabo bingi tuzeeyo mu lugendo lw'eggulu wetwasembayo
juzi
yesu yebazibwe olugendo lwaffe tulutambuddeko akaseera era nga mukama yalumbikulira okuva mu mwaka gwa
2005
paka
2011
mu biro ebyenjawulo
oba
mu series okuyita mu birooto okwolesebwa okukyusibwa yorimu azotasamimu ebyo bika bya ntambula
ez'omwoyo
bye twamala okusomako
eddwa
olugendo lwatambulira mu
bayibuli
kitabo kya kujjukiza
ekiri
mu malaki essuula
ey'okusatu
yesu yeebazibwe kitabo kya kujjukiza okuva ku nnya olw'ekkumi
n'essatu
paka olw'ekkumi n'omunaana
tujjukizibwa
okuddayo ku
bayibuli nga
teri kwongeramu
teri
kutoolamu nga bwe yatugamba mu kyamateeka essuula ey'okuna
kunya
olusooka paka
olw'okumi
era ne kubikkulirwa
22:18-19
nga teri kunyoola
nga
bwe yatugamba mu pita
ekyokubiri
essuula ey'okusatu onyola
15:16
nga tetunyoola kigambo
kya katonda
era nga bye yasooka okutunyonnyola
Isaiah
29:15
and 16.
That people go down and overturn the Lord's word.
We
don't speak beyond scriptures.
The journey
of heaven moved through the Bible
for
7 years.
And
God was explaining the Bible.
He was
revealing it as we see it in his images.
Yes, he was.
Praise Jesus so much.
That
journey always began in this planet earth
as we've
been studying it.
It begins
from planet earth.
We
go out and see other 9 planets.
We
see the kingdom of the stars. When we see the moon and the sun.
And
we see the, how heaven appears circular. When you see the other image,
you
see how heaven is circular. And you thought it's only up there. But it is circular. Even now,
it's
we move through the northern door. As
we've
been studying the Holy Scriptures, and we reach the city of God, Jerusalem of heaven,
the
great gathering of the angels. Within it have been seen many things
which
are upon the first created heaven. Praise Jesus. Within it many things until we reach to the Ark of the Covenant, where there is the scroll, the book of the Lord. Within it is the Old and the New Testament.
Yes, we
praise Jesus so much.
Now we're
proceeding on,
and we are
seeing this Ark of the Covenant, how it is in heaven,
and the way it was brought
its images on earth.
On
the day of judgment,
the
Ark of the Covenant, you'll find it there
in
the kingdom of heaven,
and
out of it we got the Bible
and
its entire life.
Yes,
praise Jesus so much.
According
to what we last saw, let's go in Revelation
15. And you
continue to be explained in this Ark of the Covenant.
Revelation
15.
Yes,
praise Jesus.
Let's begin from verse 3.
Revelation
15. Ne bayimba oluyimba lwa Musa, omuddu wa Katonda, n'oluyimba lw'omwana gw'endiga, nga boogera nti, bikulu era bya kitalo ebikolwa byo, Mukama Katonda, omuyinza w'ebintu byonna, ga butuukirivu era ga mazima amakubo go, bwe kabaka ow'emirembe n'emirembe. Ani atalitya Mukama? Ani atalitya Mukama n'atalibwa kitiibwa erinnya lyo? Kubanga gwe wekka gwe mutukuvu, kubanga amawanga gonna galijja galisinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo eby'obutuukirivu birabise. Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba yeekaalu eya weema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa. Ne muva mu yeekaalu bamalayika musanvu abalina ebibonyobonyo omusanvu.
Yes, yeekaalu ey'obujulirwa.
The temple of the testimony.
Oba kye bayita obujulirwa.
What is called the testimony?
Yesanduke ey'amateeka.
It is the Ark of the Covenant.
Oba esanduke ey'obujulirwa.
Or the covenant of the testimony.
Yeekaalu y'obujulirwa.
What is called the temple of the
It's
that place surrounded by the cherubim and the lampstand.
Yes,
praise Jesus.
When
you go back to Revelation 11, verse
19,
the Ark of the Covenant is called the Ark of the Testimony.
Ne walabika mu yeekaalu ye essanduuko y'endagaano ye. Ne wabaawo okumyasa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi.
Yes, you have
been. Praise Jesus.
Essanduuko eno y'amateeka.
This Ark of the Covenant.
Nga bwe tuzze tugira bakonga.
Like we've been seeing it.
Nga tusoma
mulugendo la furweguru
as we started in our journey of heaven
ngatulaba emu kubisinga ni bamukivuga kino masekati Jerusalem chombo
we saw it as what is most in the Jerusalem the center of it
watu kirani tulaba kusanduka ene ya mateka
we reached and saw the ark of the covenant
irange elimu endagano zombiri
and within it are the two common two old and new testaments
Yes, you must
praise Jesus so much.
Erange kitabe kivam
and the book which comes out of it.
Kiraga obulamu bwesanduka ene ya mateka.
It shows the life of the ark of the covenant.
Gabwe tusembiyo ngatula mu Zakaria sura ene yokutana.
How we last saw in Zechariah chapter 5.
Atudde yoko katono oyitewo mu bwangu.
Let's get back briefly there.
Zakaria sura yakutana.
Zechariah chapter 5.
Zakaria sura yokutana. Nori ngi ekisoka. Yera tene Musa amafuga ngi ngolira. Yera Omusingo gw'ekitabo oguguluka. N'agamba nti olabye ekikwe. N'ekiramu kirabye omusingo gw'ekitabo oguguluka. Obuwanvu bwago emikono abiri n'obugazi bwago emikono kkumi. N'agamba nti ekyo kye kikolimo ekikuluma okubunya ensi yonna. Kubanga ng'ekikwe kiri, buli akba aliko obuwanvu lwayo olumu. Era ng'ekyo bwe kiri.
Tuli mu Zekariya. Esule yokutano n'olunyiriri olwokusatu.
Zechariah 5 verse 3.
Kuba ng'ekyo bwe kiri buli abba aligobwamu ku luyi lwayo olumu. Era ng'ekyo bwe kiri buli alayira aligobwamu ku luyi lwayo olulala. Ndikifulumya bw'ayogera Mukama w'eggye.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Esanduka eno y'amateeka.
Ark of the Covenant.
Mwe muve ekitabo kino.
Out of it comes this book.
Wabula bwe twali tulaba esanduka eno obuwanvu.
As we saw the height of this ark.
Oba obugazi bwayo.
Its length and width.
Kwawulira mikono gyayo gyali kumi.
We had there were 10 cherubs.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ate bajje batugambye.
But here they told us.
Nti ate kino kiri emikono kumi.
But this is 10 feet.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mikono itano ejesanduka eyamateeka
mbugazi. Ark of the Covenant.
Mu buwanvu bwa mbugazi.
In length.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mu ngeri efaanana bwiri.
In the way like that. Length.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
N'ate kitabo ekivuddemu.
But the book out of it.
Sukiwulira nga kiri emikono yameka.
We hear it is 10.
Emikono abiri. Oyina okuddamu n'okifunya bw'oti.
You have to wrap it again.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
N'okikomyawo bw'oti.
And you bring it coverage.
N'okikomawo mu sanduuka
y'amateeka. Fitting in the ark of the covenant.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So bw'oba olabye ebyo n'obipima byonna.
Now when you see measure all of
them. Oyinza okulowooza nti ate ekitabo nga kinene nnyo.
You may think the book is bigger than the covenant.
Kivaamu kivaamu nga kibuuka.
But when it gets out it stretches open. Nga
bw'olaba ekinyonyi mu bbanga
bwe kitambula. Like you see a bird flying in the space.
Naye nga kitabo kiramu.
But it's a living book.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Obulamu bwakyo.
The life of it.
Buva kw'oyo eyakikuŋŋaanya.
Comes from the one who gathered it.
Omwoyo omutukuvu.
The Holy Spirit.
Okuŋŋaanya amateeka ag'ebitonde byonna.
Gathering the laws of all creations.
Okutuukira ddala ku mateeka ag'abantu.
Reaching to the human laws.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Bwana bagambye nti.
That's what they told you.
Abba.
The one who steals.
Agobibwamu ku mukono guli omulala.
They are punished onto the other hand.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Bwana Musa bwe yali aleeta amateeka.
That's why Moses was bringing the laws.
Yagaleeta akwatidde mikono ebiri.
Brought when he was holding them two hands.
Wali yagali ku mukono guno.
They are the ones on the right hand.
Ne ku mukono guno.
And on the left hand.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So ekigendwa ky'ekitabo ekyo.
Now the intention of this book.
Bible yonna.
The entire Bible.
Eringa mateeka na biragiro na musa.
It's like laws, judgments and commandments.
Era abalowooza nti gayinza okuba gavaawo.
And they will think that they were phased out.
Gavaawo.
They have never been phased out.
Kubanga siraba nkonti mundaga n'empe batukkiriza twende.
For I've never seen that in the New Testament they accept and allow us to commit adultery.
Mundaga n'empe batukkiriza okubba.
Do they allow us to steal in the New Testament?
Bible yonna ge mateeka.
The entire Bible it's the laws.
Era biragiro.
And they are the commandments.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga bugamba nti amateeka gavaawo.
When you say the laws were phased out.
Kubanga agamba nti mundagaano empya batukkiriza
twende. In the New Testament they told us to steal and commit adultery.
Twegombe babitukkiriza.
Admire people's things. Did they accept us?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So yenyini.
Now itself.
Bible.
The Bible.
Yesanduka yenyini oba eyamateeka.
It is the ark of the covenant.
Era biragiro bya Katonda.
And the commands of God.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye nga liringa terekero.
But the other is like a store.
Yesu yebazibwe.
Obe
nyumba y'ekitabo kya Katonda.
The house of the book of the Lord.
Kubanga nkugambye kiramu.
For I told you it is living.
Tuwadde wantu kiina mu nnyukuta.
Though we have it here in the letters.
Batulabula ne batugamba.
But they warned us and told us.
Nti bwe tuba tuweereza.
That if we are ministering.
Tuleme okuweereza ennyukuta zino.
Let's not serve these letters.
Wabula tuweereze omwoyo ali
mu kyo. Let's serve the spirit within it.
Eyekwese mabega wa zino ennyukuta.
The one hidden behind these letters.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tugenda kuba na kitongero kinyonyo.
We are going to continue to be explained of that.
Katudemu Zakaria tuje.
Let's go back to Zakaria.
Zakaria esula iyo kutano nolunyirirwa kuna.
Zakaria 5 verse 4.
Ndi kifulumya bwayogera mukama wejje. Era kiri yingira mu nyumba y'omubbi ne mu nyumba yoyo alayira erinnya lyange obulimba. Era kiri sula mu nyumba ye wakati. Era kiri gizikiriza n'emiti gyayo n'amayinja gaayo. Malaika eyali ayogera nange najja n'angamba nti kale yimusa amaaso go olabe kino ekifuluma bwe kiri. Ne njogera nti ekyo kiki? Nayogera nti ekyo ye efa efuluma. Era nayogera nti amaaso gaabwe bwe gali bwe gatyo ku nsi yonna. Era laba etalanta ey'essasi yasitulibwa.
Yesu yebazibwa. Awo ne bagenda balabe ku by'emyoyo gyaffe engeri gye bigireetebwamu. Nga bwe tujja okunyonnyoka nga tutuuse mu ggulu
ery'okubiri. Emyoyo
gyaffe we giva.
Yesu
yebazibwa.
Naye
ng'ekitabo kino.
But this book.
Dara yenyini kye kirimu amateeka gonna.
In it are all the laws.
Wabagambe tolayira nga bikatonda bya bulimba.
Never swore, say never swore falsely, never steal.
Nga bwe biri mu kuva.
As it's in Exodus.
Esura eyo eya 20.
Exodus 20.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus so much.
Obulamu bw'ekitabo kino.
The life of this book.
Ne nyumba yakyo sanduku ya mateeka.
House the Ark of the Covenant.
Bwogerwako bwe buti.
It is spoken of like that.
Lwaki bagambye nti agemaso babe gatunulidde ensi yonna.
Why are they saying that the eyes looking over the entire world?
Kubanga omwoyo mutukuvu yennyini yakijjuddemu.
The Holy Spirit himself is the one filled within it.
Akunganya ebigambo byakyo.
Gathers the word within it.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Okusinzira mu Yokana esuli niyo mukaga.
According to John 6.
Onyulwe nkaga mesa twayogera
bwati. Verse 63 says this.
Kubulamu bw'ekitabo ekyo.
On the life of that book.
Yokana esuli yo mukaga n'olunyiriri olwenkaga mwesatu. Omwoyo gwe guleeta obulamu. Omwoyo gwe guleeta obulamu. Ombiite guliko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo bwe bulamu.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ebigambo byonna bitula mu kitabo kino.
All these words within this book.
Bye bikola wali ekitabo kino nga kiva mu
y'amateeka.
Era bw'otuuka mu kibuga kino Yerusalemu.
When you reach Jerusalem city.
N'otuuka mu kaseera ng'abantu bayanira nnyo ekigambo
kya Katonda. And you reach the moment when people yearn for the word.
Ekitabo ekyo kivaamu.
That book gets out of the Ark of the Covenant.
Musanduku y'amateeka.
It gets out of it.
Ne kibuuka nga kijja eno ku nsi.
And it flies coming through the world.
Nga kinoonya abantu bonna abayanira ekigambo kya Katonda.
All who are yearning for the word of God.
Kati jjukira ye mwoyo mutukuvu.
Remember, he is the Holy Spirit.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kati ffe tuba tusomesa wano.
Now when we teach here.
Naye ng'akwata ebintu bye munga awandiika mu bantu.
And he gets the same things right within the people.
Ndowooza mwamuwuliddeko.
I think you heard of him.
Mubakolise ekyokubirisa.
2 Corinthians 3.
Okuva ku lusooka pa ku lwomukaaga.
From verses 1 to 6.
Nti omwoyo awandiikamu ebigambo mu mutima gwaffe ne mu magezi gaffe.
These words in our hearts and our minds.
Kati bwe tumuyayaanira ennyo.
Now when we yearn so much for him.
Asitula ekitabo ekyo n'akireeta.
That book and brings it.
Era bwe tuba nga tuweereza wano.
When we are ministering here.
Abeera mu bantu ng'alaba ebirowoozo byabwe.
He's within the people see their thoughts.
Ebibuuzo bye bagenda okubuuza.
The questions they're going to ask.
Tinabikuweereze
mu kasuuti. Updates them to you on the pulpit.
N'akuba n'ebibuuzo byabwe ne answer.
He gives you their questions and their answers.
Newe muyimirira abantu 10 ne mumbuuza.
You start 100 people and you ask questions.
Yabisindise ddene.
He has already set the questions.
N'akuba n'answer byonna nga abifunziza funziza.
And he gives you all the answers.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ne bw'obuuza n'okibuuliza eddakiika asatu akiddiramu
second.
Baba yakisamalayiza.
Oh, he has already summarized that question.
Kati ebiro bwe tuyaayaana.
Now, when we yearn in
Caesar, ekitabo ekyo kijja eno ku
that book comes on earth.
Ekinoonya ab'okuwandiika.
And it seeks them to be written on.
Bwe tumala okuba nga tetuyaayaana.
After we are not yearning.
Nga tetukyayagala kulya kigambo kya
Katonda. We no want to eat God's word.
Kiddayo mu ssanduuko.
It gets back in the ark and rests.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Ne tubeera ku nsinga kati awo tweyiye.
And we are on the world planning and plotting ourselves.
Nga ne bwe tusoma muno mu photocopy yaakyo ne tutegeera.
In its photocopy you can't understand.
Mpaka oli gino ng'ebuuka okuva mu ssanduuko n'ejja eno gye tuli.
The original gets out of the ark and comes to us here.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kwegamba essanduuko y'amateeka nnamu.
The ark of the covenant is living.
Kyovola bayakubanga abafirisuti
bali mu bibi. That's why it used to strike the Philistines.
Kubanga ekitabo kiri kyajja nga kyennyini ne kituulamu nga tebakiraba.
Itself came to sit within and they never saw it.
Bonga balamu mayinja.
And we are seeing stone tablets in it.
Naye nga bw'ogikwatirako
obuyebyawo. Touch of it you'll see it.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Bw'ogikwatako nga
tokugwanidde. When you touch it when you're not worth of that.
Olabirawo nga bakubye
n'ofa. You see that you've been struck to death.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kubanga wali ne malaika oyo ajivunanyizibwako malaika w'omuliro.
For this that angel responsible for the one of fire.
Ajja ajigoberera n'ekibinja.
He comes following it with his group.
Ngaraba wa weyi.
And this is where the ark is.
Yesu
yebazi. Praise Jesus. Amen.
Kale abooluganda.
Now brethren.
Ebikwatagana n'essanduuko eyamateeka n'obulamu bwayo.
The ark of the covenant and its life.
Biyitirivu nnyo kama.
They are very numerous.
Naye nga obulamu bwayo.
But its life.
Buva ku bantu omwoyo yagikunganya.
It comes that because the spirit gathered it.
Ye yakunganya ekitabo ekibeera.
It gathered the book within it.
N'akiwa obulamu.
And it gave it life.
Era ky'ovuola bakugamba.
And that's why he tells us.
Towereza ennyukuta zino z'olaba.
Never serve these letters you see.
Wulira omwoyo ayogera mu
gye. Hear the spirit behind them.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubikulwe kulabulawo ekulabulirawo.
Revelations warns you.
Atugende mu kwesule yoku.
Let's go to Revelations 2.
Kuri kunyoro musanga.
We are in verse 7.
Kubikulwe yoku biri. N'olunyiriri olwo musanvu. Alugamba bwe uti. Alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekanisa. Awangula ndimwa okulya ku muti ogw'obulamu oguli wakati mu lusuku lwa Katonda. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omusumuna wandiika nti
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tebakugambye nti alina okutu.
They have told you the one with an ear.
Awulire omwoyo kyagamba ekanisa.
Let them hear what the Spirit says to the church.
Bw'oba osoma Bible.
If you read the Bible.
Tosoma nnyukuta zino.
Don't read this letter.
Bw'olaba Dawudi waggulu nga yagwe mutwe.
David when is the head.
Manya Zaburi.
Oh Psalms.
Manya nti omuntu kubi yali mu ye.
Know that the Spirit was within him.
Ng'akunganya ebigambo okuva eri kitaffe.
Gathering words from the Father.
N'eri omwana.
And from the Son.
N'atuweereza.
And he sent them to us.
N'osobola okuwulira kubanga Katonda gwe mwoyo.
And you can hear for God is Spirit.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kitaffe gwe mwoyo.
The Father is Spirit.
Mukama waffe mwoyo.
Our Master is Spirit. Together with the Holy Spirit.
Atuba twaga tuulire
omwoyo. Now we want to hear from the Spirit.
Obulamu bwayo tulyoka tubufuna
Bible. And access the life of this Bible.
Wapo bobera no mchibuka Yerusalemu
masekani. If you are in the center of the earth, Jerusalem.
Bobo somera ku bikondo bino ebyettaala.
When you study from the lampstands.
Biri musanvu.
There are seven.
Zibanga screen.
They are like screens.
When we abanga tusomanga bivako.
When we used to study they would get out of them.
Yekora mu photocopy
ne bichanga and they come like smoke. And the letters are like smoke.
Ne bifananyo byayo ne biyigira ku
images and they enter within him.
Atu wano obo biwuliranga kumasera mkubiyogira.
Every time speaking
obo biwuliranga bie wenyeriri.
You feel them when they are aligning themselves.
Nga bijira mulaini yabyo.
And they come in their lines and orders.
Bwe bulamu bwa Bible.
That is the life of the Bible.
Era je tuita isanduke ya
mateka. That's what we call the ark of the covenant.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So which to which we
now that it happens like that.
Ya bayo garanti mu bakolise chokuri
suyo. That's what it says in 2 Corinthians 3.
Onyoro muka.
Verse 6.
Bakolinso ekyokubiri. Esula yokusatu n'olunyiriri olw'omukaaga lugamba bwe luti.
2 Corinthians 3 verse 6.
Era eyatuyinzisa ng'abaweereza b'endagaano empya si baweereza bannukuta wabula ab'omwoyo kubanga ennukuta etta naye omwoyo guleeta obulamu.
Ennyukuta etta.
The letter kills.
Kubanga bw'osoma wano oyinza okulemerwa okuwulira Katonda ayogera.
Fail to hear the God speaking.
N'olyoka ogamba.
And you say.
Jawo Dawudi oyo.
David aside.
Gwe weeteeka ogwe Dawudi wa
leero. You put yourself in the David of today.
Ate bw'omala eri n'ogamba.
After you say.
Kigambo kya Katonda.
It is the word of the Lord.
Kugamba kanisa tulinganga apangulu
kumoka. As if we are confused. Listen like this. You say it's the word of God.
And
David said.
Now
David spoke the word of God. All God himself was within him.
Yes,
praise Jesus.
Those
are Psalms of David.
They
are not of David. God was speaking with us.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Now
we want to know the life of this Bible.
As we go through
the ark of the covenant. When they start talking about what the Bible is.
Yes, yes.
Praise Jesus.
We don't
serve this letter you see here. As you saw the book flying out of the ark. Though here we see it as a letter here. When you read what's inside. And you get this letter
O.
And you hear the Father. And you hear the Son. And you hear the Holy Spirit. You
begin
to see the power of the Bible. And the way they enter within you. The scriptures within you speaking.
Pick
them in the people and they feel their hearts heating up.
Getting
is real life.
But now the problem we have, you see the book.
David
was speaking words of wisdom.
There's
a scripture which confuses us here. Let me sample it briefly. Proverbs 8:22. For we saw Solomon wrote Proverbs.
And the words
of Solomon. Solomon was a wise man. Now listen properly. Why should you be able to hear the spirit behind? Proverbs 8:22.
Okusoka emirimu kye gyedda. Natekebwawo okuva emirembe n'emirembe, okuva ku lubereberye. Ensi nga tennabaawo. Nga tewannabaawo buziba, nazaalibwa.
Kaakati Solomon yaliwa.
Was it Solomon who existed like this?
Boda mu Yokana emwe.
When you get back to John 1:1. Nega
ku lubereberye waliwo kigambo.
In the beginning was the word.
Kigambo naba wali
katonda. The word was with God.
Kigambo naba katonda.
The word was God.
Muno lwa 14 bakugamba.
It was supposed to tell you.
Kigambo naye ambala omubiri.
The word clothed the flesh.
Nalabisibwa kituli.
And he appeared unto us.
Mutumula mu kitiibwa ekyoyo.
We saw him in the glory of the one.
Omwana oyo omuzalibwa kitaffe.
The one begotten by the Father.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kati ekizibu kye tulina.
Now the problem we have.
Bw'oba osomye nti ngero za
When you read that
Solomon.
Proverbs are for Solomon.
N'ojosomawo.
And you don't You read here.
The Lord
was with me where his way began. Ask, what is this?
In the past season here,
church you cover here and you proceed on. This man was a wise man.
Solomon
is a wise
man.
Now, was it the Lord or Solomon? It is nothing like in you connecting scriptures.
How
you not access and see the life of the Bible, but through the Ark of the Covenant,
want
to make you know the life of the Bible.
For
even it came in a photocopy on earth,
and Israel
moved the Ark of the Covenant, and it was very dangerous.
Even
putting down it in the war, in the battlefield, and you put it there and you fight. Hungers most for to us human beings after we sin, even if they capture it, remain silent. That's why the Bible can
be power,
and its owner have not minded it. But its power, they will read when they align and stand right. It gets much power.
Yes, we have
praise Jesus.
Israel,
when they sin and fail,
the act
of the covenant will be captured and be stolen, taken. And the others reached it in their territory. And it began to strike them, yet they got it from Israel when it wasn't beating them.
After you see
how you, if you don't mind of me,
within
me don't steal,
please
don't commit
adultery.
Now you've stolen. Now let me be taken.
But the people there,
adulterers, it struck them also. But if this Bible
he
held in his life, even if someone would have taken it in their home, they would have
faced
it. They steal it and they bring a prostitute in their home. And they feel beatings. As they are with it on the bedroom with a prostitute and they begin to be struck. Because we are the church, we don't know the life of the Bible. We see something. Maybe the whites are the one who wrote this Bible down. It's the word of God. But Paul said,
and
you don't understand all things. Things we cast within the Bible. There's someone with the Bible with some letters that are red. These are the words of Jesus, which are red. The rest are there for the devil. That is the madness.
But
it comes from ignorance.
But
know that ignorance doesn't make you innocent. When you say, it's the word of the Lord.
Here
is the one speaking, here is not the one speaking. What is this?
The
entire world is in ignorance.
Yes,
we praise Jesus. The person may think we are just abusing. No one is abusing here.
But
we are speaking of the truth existing.
And
if you say the word the Lord came to Abraham, they tell you he wasn't born yet. How did he come to Abraham?
Yet,
when he came in, the Lord told you, John 8. Before Abraham was, I was there. And they wanted to stone him for that. Now, I don't know what church we are
sinking.
But the truth will be there. This Bible is made, the ark of the covenant is like its house.
Yes,
praise Jesus. And it can come on earth as it is today. And it goes back.
Yes,
it remains in its life existing.
Yes,
praise Jesus.
And they have seen this
passing within the people, the thieves, the evildoers. Now we in preaching as if we are helping it.
Yes,
but it can speak with all people.
Who speaks
with the people and they hear two words? Don't steal. And they begin to battle with that word. You steal. Another tells them no. You climb the wall and run off. But you get broken. No. You have experience in climbing walls. Now that's the pattern we are in.
The Bible is
within the people speaking.
And he's still,
when he explains, people never see him. Remember, he's the Spirit himself.
When he
explains, people never see him.
He
started a prototype to come in. To pass through the human beings to speak with them. But those words we have them up to today.
Someone tells you
have problems.
Remember,
there's the spirit of the world, the spirit of the devil. It has its words. You are in that battling. But the book is there.
It
speaks within the people they never hear. Photocopy which is in the letter, pass through us human beings. Our fellow human beings, perhaps they will understand easily. Isaiah 34:16. Who gathered what is within this book?
Isaiah 34:16. Lugamba weulti. Munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekulibula ku ebyo na kimu. Tewaliba ekiribulwa kinnaakyo. Kubanga akamwa kange kekalagidde. N'omwoyo gwe gwe gubikunganyiza.
Kati omumtukuvu.
Now the Spirit of the Lord.
Yakunganya musanduke ene bintu byonna.
In all things in this ark.
Era byakolanga ekitabo.
And he makes it as a book.
Nga kibuuka.
And it is flying.
And
he gave it
life. For
when we started in Jerusalem, when you started then the living
on
these lampstands,
on
the left hand, on the right hand is the left hand, there are words. And on the left hand,
there
are images of everything and its living.
There,
when you started the
holy creatures,
you see them on the other side. Now in that book,
everything
is there and it is living.
That's
when it appears on human beings today,
he
can give you words and its images. What we call vision, dreams. You understood the life of the Bible or the ark of the covenant. Praise Jesus. That's why in Revelation 5,
bagezaako okulaga ekitabo kino nga kirina seruzi
musanvuezibeera
ku mwoyo mutukuvu
mwennyini
ku bikulu essula ey'okutaano n'olunyiriri olw'omukaaga naye ndaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe omusanvu gy'emiyo omusanvu egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Olunyiriri olw'omusanvu. Nakya n'akijja mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe. Bwe yatoola ekitabo ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavunama mu maaso g'omwana gw'endiga buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane kwe kusaba kw'abatukuvu. Ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi.
Alina emyoyo musanvu egya Katonda.
He has the seven spirits of the Lord.
Yagwanidde okubikkula ekitabo kino.
He with the seven spirits is the one wanted to open this book.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Jukira mukulu eryokusatu.
Remember the third heaven.
Ali n'otula mu ntebe eyo.
He was sitting at the throne.
Ye Mukama waffe Yesu.
He's the Master Jesus.
Wabula bwe yali azze ku nsi.
But when he came on earth.
Omwoyo mutukuvu yali alimu.
The Holy Spirit is the one who was within that throne.
Era ng'alina ekitabo kino.
And he had his scroll. Told him getting it from here is not a problem. It has seven seals. If you have me there, take it and open it. And he put it from the hand of the Holy Spirit, opened it.
Remember
when the Master was leaving earth, he said, if I don't go, the Spirit will not come.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Neera butwala bantu Yesu yadda yemu.
But when he saw Jesus when heaven.
Yesu mumtu kuvunali okata akomawe.
Holy Spirit the Comforter came down here.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Banga kuyali alese mu ntebeye.
The one he had left in his throne.
Era buyadda yamusingana.
When he went back he met him there.
Amuga majaku kwa sisi kitabo kino.
Told him I want to hand this book to you.
Ompo buyinzo okuda mu kibikulira abantu nga nzikiringa ngendo kola.
Open it to people and I go to work.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Ninge kitabo kiramu.
But the book is living.
Era bwe yatani ko kibikula mukama wa Yesu.
Open the Master Jesus.
Jukira bachi jawa no musandu ya mateka.
Got it from the ark of the covenant.
Na bachi ambuseli mukuru
ni kuchep it to the third heaven.
Kija kibu.
It comes flying.
Na nyini cho yachiwo bulamu.
The owner of it gave it life the Holy Spirit.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Ne kimusinga na mukwe yokusa.
Makes him the third heaven.
Na ajiwa mukama wa Yesu.
And he gives the Master Jesus.
Na tuandiko mura kati
bikura. And he begins to show him now open.
Kibikulira abantu
obuyeja na reveal to the people.
Kubanga na yejukira byawulira eri mukama wa Yesu.
Remember what he hears from Jesus what he tells us.
Kubikulira mukago nyo rusoka.
Revelation 6:1.
Atulabiko katono kubikwata kona kubulamu bwayo.
Let's see a brief of what concerns the life of this Bible.
Kubikulisulemukaga n'olunyiri olusooka. Naye ndaba omwana gw'endiga bwe yabengula ku bubonero omusanvu ko akamu. Ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera n'eddoboozi ery'okubwatuka nti jangu. Naye ndaba era laba embalaasi enjeru n'oyo atuddeko ng'alina omutego n'aweebwa engule n'agenda ng'awangula era awangule.
Bwe babikula yabikulira mu gulu eryo okusa.
He opened it from the third heaven.
Babikula kitabu.
They opened the book.
Ne kimulagamo ebiramu ebina mu gulu eryo.
And he showed the following creatures of the second heaven.
Akati ekiramu ne kimuyita okuva mu gulu eryo okusa nono Yokane yali alaba bino.
Living creature called John from the third heaven.
Yanguwa nate nkulage.
Come down I show you.
Bali nno mu kitabu mu.
In the book inside it.
Ulidira tengeza kukugamba.
What I'm trying to show you.
Ndio obulamu bw'ebintu byonna ebiri mu kuno ebiri ku nsi.
The life of all things in heaven and earth.
Nebiri wakuru we kuri.
And what is above the heavens.
Babi kunganyiza mu kitabu
Bible. They gathered them in the book the Bible.
Iruso bwo chingira mwa we nyine wo beroli.
And you can either eat right where you are.
Would you mind osoma ne chukutwala mu kweli okusa.
You know you can read here and it takes the third heaven straight.
Chukulagirira yo
kuri yawo. And it shows you and you're right there.
Sanga atwa no chiri munyukuta.
Yet here it's in a letter.
But
it can direct you reach you to the third heaven. And to prove you, as you sleep a little like this, and what you studied is where you're seated. If we understand this word, after we shall study here, as you
be
seated there, and you see where we have studied is where you're seated, when we shall understand the life of the Bible properly. Church to be studied
in
all
years,
and there's nothing you've ever seen.
But
we don't feel its life.
This
David and the things.
Ezekiel
falling
they have four
heads. And these are godly things. And they are confusing. Now they have to remain there. For you don't have its life. But they open the book. And another sees in it. The living creature is
calling.
Come down here. As he goes, it's in the book. He passes within the book down to the...
And
the second heaven will fall. Living creatures. And it doesn't come.
And
shows him the angel on the white horse.
Waneno.
Down here.
Or
what you can see right there.
Yes,
praise Jesus.
Obama chibinja cha malaika bali abambate ndogo
yenge. The angels right there.
Ata mulaga biri mu Yerusalem bamalaika jiba kunganira.
What is in Jerusalem where angels are gathered?
Ejira mu cheki mulaga. Dengera wa
seri. Look down there.
Jukira kati ali wali.
Remember it's up.
Bamugamba lengere.
Shown to look down.
Yes, we have
praise Jesus. But he had left planet up where we are.
Bible.
The life of the Bible. And the Ark of the Covenant.
Yes, we have
praise Jesus.
Amen.
Everything we study in the Bible.
Start
of the Ark.
Israel
had that thing.
Maybe
it was like a box where we put our clothing. It's a box. Or maybe it was like ours.
Or
it was for the
dead.
What's like
that?
Many times don't even how they look.
But
when you leave it there. I want a rema word, a fresh word.
Don't
tell me my old things. Don't tell me things of Israel.
Yes, he was.
Praise Jesus.
But
the Bible is living. And when you study, it will show you everything where it is. When I reach Jerusalem of heaven, that's when I knew where the life of the Bible comes from. And the book is out, I see it flowing. Flying. You sit getting down. It does things which are nice. It opens and covers itself. And it stretches itself. It changes its corners. And it points like this. And it stretches. It's coming.
And after
it wraps itself.
Like
a scroll. You know how you wrap papers and it's pointing in the
paper
and it is open again. I saw the other life and I
feel
it's nice. There is a devil following it, but that day I enjoyed it. We used to fly following it, but it was writing words. We are
heading
it has an arrow and we fly
following
it. It's flying
speed.
Now you are teaching me moving scripture by scripture.
We first practiced it.
When we came here, I never knew how it is.
It directs,
and the scripture moved by them, and the half hour we are heading here. Now he's heading here, and we
followed
the book at the angels, and
we
get up and we come down in Jerusalem, and it comes down on earth,
and we follow
it, but leaves writing, leaving directions of arrows.
And how
you move scripture by scripture, command by command, here a little, there a little. Let me tell you, in the sons of man, you can never learn this in human wisdom.
Hey, wow.
But the other is in the wisdom of God.
Amen.
That's how I learned it.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
I wouldn't have explained these things
naye kubanga twabeeranga tulimu ekyo kyennyini.
We are in the same the exact life.
N'omanya engeri gy'okitambuliramu.
And you know how you move through it.
Namanya nti sikutambuza
bigere. I knew that it's not moving by foot.
Wabula namanya nti okwasa.
But I knew that you connect.
Amen. Ekigambo n'ekigambo.
The word by word.
Yesu
yebazi. Praise Jesus.
So obulamu bwa Bible.
Now the life of the Bible.
Bwe buto bweyongera okugulumira.
That's how it continues to glorify.
Era nga omuntu kubyagezaako okulabika nga akunganya byonna mu nnyukuta.
He'll try to gather all in letters.
Okubituweereze.
To send them to us here.
Ng'ayita mu batume ne bannabbi.
When he passed through the apostles and the prophets.
Atusooka tugendeko mu Timoteo.
Let's first go in Timothy.
Katukozese Peter ekyokubiri.
Let's use Second Peter.
Sesula esooka onyole kumi na katukozese okuva ku lunyiri olwabiri.
Tuli mu Peter ekyokubiri esula esooka olunyiri lwa makumi abiri.
Second Peter 1 from verse 20.
Olw'okutegeera okuwanvu yemu okubatandika olwa kumi n'omunaana.
Peter ekyokubiri esula esooka olunyiri lwa kumi na munaana.
Second Peter 1 verse 18.
N'eddoboozi eryo ffe ne tuliwulira nga liva mu ggulu bwe twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. Era ekisinga obunywevu tulina ekigambo kya bannabbi.
Nti wano kye twagala okuleeta. Nti Bible eno n'ogiraba.
That this entire Bible you see it.
Kiri ekigambo kimu bannabbi bonna kye bajja
boogera. All the prophets spoke that one word.
Ekiva kiyitibwa ekigambo kya
Katonda. That is why it's within the word of God.
Peter ekyokubiri esula esooka olunyiri lwa kumi na mwenda.
Second Peter 1:19.
Era ekisinga obunywevu tulina ekigambo kya bannabbi. Mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo kyayo mu kifo eky'ekizikiza okutuusa obudde bwe bulikya emunyenyekesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe nga mumaze okutegeera kino nti buli kyawandiikibwa nti buli kigambo kya bannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka kubanga siwali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu.
Yesu yebazibwe. Tebaayogeranga bye
baayagalanga
wabula omutukuvu era yagezaako ng'ayita mu bantu okwefotokopingamu ekitabo kye atuweereza eno mu
nnyukuta.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ebintu byonna ebyavanga eri kitaffe.
All things which came from the Father.
Byavanga eri omwana.
Which came from the Son.
N'eri yennyini omuntu.
And from him the Holy Spirit.
Era yakunganyanga amaloboozi getuwulira agaba malayika.
That thought of voices we hear of angels.
Agabantu.
Voices of human beings.
Byonna n'abitutera mu kitabo ekyo.
Put them in this book.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
N'obulamu bwabyo nga bwe biri
n'okubeera. And their lives how they are supposed to be.
Bannabbi tebaayogeranga bye baayagalanga.
The prophets never spoke what they wanted.
Naye baayogeranga ebivudde eri
Katonda. But they spoke what had come from God.
Nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu.
When they were led by the Spirit.
Era naffe bwe tulina okubeera.
We are supposed to be like that.
Ekiva kyawandiikibwa.
That's why it is written.
Nti omwoyo wa Kristo.
That the Spirit of Christ.
Yalinga mu bannabbi.
Was within the prophets.
Ng'agezaako okulabikanga nnyonnyola byonna
ebyokubaawo. Explain whatever was going to happen.
Naye ffe twagendanga okubisoma.
But when we started
it. Nga munne omutukuvu yabikunganya dda byonna kuva ku ntandikwa y'eggulu n'ensi.
All of them from the beginning of heaven and earth.
We yabikunganyiza.
Where he gathered them from there.
Ebiribaawo.
What will be happening.
Ebyali biriwo mu kiseera
ekyo. What was in those days.
Ebyali biriwo emabega.
What were before.
N'ebyali bigenda okujja
okubaawo. What was going to happen ahead.
Kati ye atoolamu butoozi mu kitabo n'atuweereza.
Now he takes from the book and he sends to us.
Nga bwe tunyonyola mu Daniel.
Like we explained Daniel.
Daniel esuula eno ey'ekumi
atuyamba. Daniel 10.
Daniel esuula ekumi. Olunyiriri.
Kumi na mwenda.
Daniel esuula ekumi. N'olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda.
Daniel 10 from verse 19.
Nayogera nti gwe omusajja omwagala ennyo totya emirembe gibeere gy'oli beera n'amaanyi weewaawo beera n'amaanyi. Awo bwe yayogera nange ne mpeebwa amaanyi ne njogera nti mukama wange ayogere kubanga ompadde amaanyi. N'alyoka ayogera nti omanyi kye nvudde njijja gy'oli. Ne kaakano n'addayo okulwana n'omulangira w'e Buperusi. Era bwe ndivaayo, laba omulangira w'e Buyonaani alijja. Naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima.
Yesu
yebazibwe.
Nti ffe tugenda okubifuna.
But when we get them here.
Nga y'omwoyo yali yabiwandiika.
And the Spirit already wrote them.
Era ebintu byonna ffe bye tulaba ng'ebipya.
All things we see as new.
Mbusimanyi kati we saw them
brought by prophets different seasons.
And
the apostles too came, reaching the book of Revelations. Everything they were bringing, all was written. The Spirit brought them from creation of heaven and earth.
For
when they created heaven and earth, that is the day they created the Ark of the Covenant. Even the book was put on that time. That's why in Isaiah,
he's saying these words have been all along.
It's not that they have just
come.
He just hidden them, put them in the book.
But
he decided to ask that he may create them to us. To create them in the seasons which they are needed.
They are
brought by prophets of different seasons.
But
in the book they were there. And they are there.
Yes,
Jesus.
They
were there from the creation of heaven and earth. And they had written what was, what was before heaven and earth was, what is going to come, and what was in that moment.
Yes,
praise Jesus. What I'm going to tell you is what we call above the heavens. Ephesians 4 speaks of it. From 9 to 14. That about the heavens, what was before heaven and earth was, everything was put in this book. When they put heaven and earth, and everything going to be, it was also written within it.
Even
what is going to happen when heaven and earth has passed away, what speaks of new heaven and new earth, everything we have put within it the same day. When they created the Ark of the Covenant. Now to us, that's, it's us who see them as new. Let's search out that word. In the shortest time. Isaiah
48.
Isaiah 48 from verse 1 says,
Muwulire kino mu nyumba ya Yakobo, abaatuumibwa erinnya lya Isirayiri, era abavudde mu mazzi ga Yuda, abalayira erinnya lya Mukama, era aboogera ku Katonda wa Isirayiri, naye si mu mazima so si mu butuukirivu. Kubanga beeyita ba mu kibuga kitukuvu, era beesigama ku Katonda wa Isirayiri, Mukama ow'Eggye erinnya lye. N'abuulira ebigambo ebyasooka okuva edda.
Nti ebigambo ebyasooka.
That the forward told them to us.
Ye yabyogera ne byonna 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 babiteeka mu sanduku
ya mateeka. They all put them in the Ark of the Covenant.
Yovola pa Bible.
That's why the Bible.
Teri kitabo kiri kifaanana
wadde. There is no book which will ever be like it on earth.
Tewali banekimu.
It will never happen.
Bino simanyi mulese Kurani, simanyi Evangeli, obutabuta obwo mukuba ku nsi kuno,
different books printed on this world,
simanyi Mormoni,
simanyi I hear the Mormon,
biri awo bitabo bya Mormoni n'ebintu ebirala ebiri bwe bityo.
In books like those.
Ekitabo Bible.
The book, the Bible.
Kyawandikibwa.
It was written long time.
Omuntu kubi yakiwandika.
The Spirit loaded very long time.
Amen. Atuli mu Isaiah.
Isaiah 48 verse 3.
Nabulira ebigambo byasoka okuvedda we wawo byava mu kamwa kange nembiranga nabikola mangu nebituukirira.
Yabikola damangu da.
He acted them long time and
again.
And so whatever he written is there, it came to pass.
Tewali kikolewa wansi wanjuba kibeera
kipya. It's happened under, done under the sun which is new. Even though they came in different seasons, we see that. Through the prophets and apostles,
but the truth concerning,
we are there from the beginning. They are written
in this
book in the Ark of the Covenant. Now, we here in Jeremiah 36, tell him, get a scroll and write, and the rest of the others,
God tells
to write like Isaiah.
And they are photocopied from the one in heaven. What surprises even when you burn it, they can bring it for where they sourced it from, it's still existing. But we shall start from there the next time. As we see
the
three levels this book was written through, what was, what is, and what is going to come. In that world, we speak of what was before heaven and earth. And we speak what of is.
That
we say after creation of heaven and earth. And what is going to come. What we call when heaven and earth which is as passed away. And we see the new heaven and the new earth.
Yes,
praise Jesus.
After that,
we shall analyze
Dada.
The command and the law, are they different or the same? The command, laws and judgments, are they different or they're the same thing?
Remember,
it's a command which comes from the mouth of God, and it's the word of God. When
it reaches
a human being, it becomes a law towards
him.
When you break it and never do what it says, it gets to be judgment. It's the same thing. And we're going to know the laws, were they phased out or they're still existing? Or when the laws are phased out, as if you've taken away the Holy Spirit. For
if you
convict sin, righteousness and judgment, will they ever get away? We shall see that. God bless you. Thank you for coming.